ngokushiya ukukhathele ngaphela umoya dali yasi lo mhlaba unjani ngeke isinto sama the way you funa ngakhona jo uthini asigwala amazwa asibangene ma baby isikhathi sokuphila sinane asishove senzani siphanile asambe baby asambe sobona amazwe Watch your senses. Bangin' this big. Wait up, Boutini. Let's try the muscle.